Sangona Lingala na VOA Wutu Washington.
Basango na VOA.
Mpoko ila muna baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi sango. Bayi FCC bayi ke bazali kokoba kokutana na Lubumbashi na Okatanga epai wapi mokambi ya Lingomba na bango mokonzi ya kala Joseph Kabila azali wuta koleka mposo mibale lelo Emmanuel Ramazani Shadari oyo akuka akumaki mpena engumba mokonzi ya ituka eyemwa mikolo miliki azali na masolo na Joseph Kabila na ferme ya Kashamata elongo na bayi misala mikambami na Raymond Chibanda pona koluka kotili sankokoso Lingomba liye lizali na ngo. Emmanuel Shadari azali kalaka mokambi ya lisanga peper DP moko na bakambi ba FCC tukundola ete baike ya FCC bazali kosenga mbongwana ya bakambi uto boko isami ya Lingomba na bango na maponami ya mokonzi ya mboka pe na masusu lokola bolongui ya bureau ya Assemblée nationale na Janine Mabunda pe ba sengi lisusu kotala malamu po ete bazali na likama ya kobungisa majorite po baike bakei na ngambo ya Union Sacrée President Félix Tshisekedi azali kosala. Kakana Okatanga bafandi baike ya komini ya Kikula na likasi bakitaki obalabala na sima na basimba minduki bayebanite kuboma moko na bavandi tata na libota moko kolanda bourgmestre ya Kikula bavandi bakangaki basimba minduki bayi basatu babomaki bango na kutumba bango bulukiluki bozali kosalima mpona yango kasi kimya ezongaki. Moko na ba OPJ tope officier ya police judiciaire Arsène Assani atwana oyo azalaki kulanda likambo lia kanyaka ya pe bubongo limosolo tope po kosukola misolo Access Bank e fundamaki na yango akutamaki akufi omokolo mwa eyenga APLC tope misala miako kuboya pe kotel kobundisa kanyaka na ekolo Kongo Demokratiko ezali na presidansa e lobby ete ya kufi na mbala kaka pe bulukiluki bozali kosalema mobulu mozali na Ituri kasi pona mwa pona mikano ya kobatela ma na COVID-19 bavandi basepeliti lulenge bakonzi ba kati kermeste zalaki kosala makuna tolanda sango na buzindo na Christine Abedito mwa kokoso ya teknika tuzulanda
Basi bateki na kermes o engumba bunya basengi na bakonzi bapekisa bango te mosala po yango nde ekosunga libota ezalaki bongo kolandana na mokano mozwami ya kokanga esika eye
balingi kozala bakuluna toboyiba
bafungela biso ka porte tosala
na kermes ya
20h tokanga ka musique
na tongo pe bakangela biso tokosala
sikolo tozana posa bazongisila biso mbongo na biso na bate pasi oto sai
emete tosombaki ba $100 to recuperer biso ba mama to boy ko kedo ko ngai kanase ya butu to sala musala po bana balde to sala ba fele ba feline na ndako to lukira bango
maire de la ville asengi botosi ya mobeko ya kokanga kermesse po ezali ya mutu ya pona batu nyonso
activite ya kermesse ekangami me ba activite mwanda mundambu ekai kozala wandu ki ko banango me na kotosa mibeko nyonso oyo ezwa maki to mona ki na kati ya kokisa mibeko wana nde bato banda to sala susu ma bangonga te yango nde tindaki polisi kitawana abengana ba nasuka tozwika kamukano ya kokangisika wana kano wana bazwi ezapo na kosalisa biso nyonso po tokyo sala ezana no kotosa mibeko wana makambo ambongo biso toyebi ata mukete
Bunya Republique Democratique du Congo Christine Abedito pona vie
ba ADF batano bakufi lokola pe ba soda ba FRDC ba balé na bitumba bingalaki wuto lobi na loselose na territoire ya Beni ba soda ba balé ba zukaki mampinga ma ya FRDC ba zongisaki bango na kosalela ba hélicoptère sango sezali eti Pierre Cadrin akufi sukona sango na biso yango wabino edi